Nimesikia fununu Ati sitofanikiwa sitodumu So ukija kwangu mie na kuzumu Na kuchora Nimesikia fununu Umechula una maisha magumu Umekosa kazi mkanga sumu Yani hola Kuzima, moto kuzima Uwezi kibondewe bado bigina Samina, ale samina Kichwa kina pombe na mindo bosi Asa kunpima, ukija kunpima Sikuje kinyonge uruma misina Kirefkina, kulanina Tokunywa vikombe we uogopi Unananake Unananake Asa unana Unananake 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 Asa unana Unananake Shinda mechi zangu, shindaza kwako
Oh, shindaza kwako
Daweza yangu, meshindwa yako
Oh, meshindwa yako
Kivyangu vyangu, kivyako vyako
Oh, kivyako vyako
Maisha si yangu, kulana yako
Oh, kulana yako
Hata ukimbia sana vipi unkuti Yani full speed, kilometa mkuki Saga no ziki, ufa unzipi Yani go didi,
oya go didi
Nikoresi, nikoresi andu Didi for speed, kilometa mkuki Zanga no ziki, ufa unzidi Yani go didi,
oya go didi
Unananake, unananake Asa unana, unananake Unananake, unananake Asa unana, unananake Kuzima, moto kuzima Uwezi kibondewe bado bigina Samina, ale samina Kichwa kina pombe na mindo bosi Asa kunpima, ukija kunpima Sikuje kinyonge uruma misina Kirefkina, kulanina Tokunywa vikombe we uogopi Unananake, unananake Asa unana, unananake Unananake